So alikuwa anavuta bangi, ananipulizia. Kunipulizia ni huko kwa my private part.
Kwa kasusu.
Kwa simu one.
Simu one.
Sasa simi naona inadai. Sijisikia hivyo poa. So nasikia poa as in, well, I can't explain the feeling, but it wasn't me by that time. I think ilikuwa ni drugs. Since Kenya anafanya, pia mimi anataka nimfanyie hivyo hivyo. So unajua yeye ana sim one. Sasa mimi moshi naipeleka sim two. Iyo, can imagine. Anyway, we did. Shit stuffs.
Huyu ni Mwarabu.
Huyo ni Mwarabu.
Umetoka ghetto. Umekuwa ukidil na wageto.
Yeah.
Hapo unadili na Mwarabu.